It's a beautiful day. Asante kwa kutune in Wanangu 99.1 FM. The show on air ni Dreams to Reality. Leo sasa, tunacheza hit baada ya hit, yani ngoma after ngoma, bumper to bumper. Majenzi mnasemaje vile? Jiwe baada ya jiwe, chuma baada ya chuma. Wenye mnajidai. Ladies and gentlemen, tunaenda kuandika historia. But kabla ya yote, napenda kukukumbusha jambo ambalo labda or maybe utakuwa unalisikia kwa mara ya kwanza. Tafadhali, usichukue sifa za Mungu. Narudia, usichukue sifa za Mungu. Mimi ni Barbara. You already know my name. Good morning.